Tongole chifunanyizwa kumutindo gwe ddagala mu ggwanga ki National Drug Authority kigadde ebifo watundira eddagala 7,500 mu districts okuli Kiruhura, Kazo awamu ne Ibanda. Ebifo bino bibadde tebituukiriza bisaanyizo, ebirala si biwandiise ate ng'ebirala ababikolamu tebalina buyigirize bwetaagisa. Vira National Drug Authority tabia zitwa mwiri ategeezanga boxi z'eddagala 259 eribaliri wamu bukadde bweza kuno 7 bwe bukwatiddwa wamu n'abantu ababadde balirina kaka kwate. Rwamiri agamba nti ebikwekweto bino bikulungudde sabiti namba nga biyinda mu kitundu ekyo.